mulichiko lukule gwanga na dilaba tula kachiko ka parliament ya kebi njigiriza na abamu kubakule mbeze abama somero balabudde kukabi akali mkuluisa abana waka bweba tiyo nebasaba nti chandi wadi chavu nanziwa buli muzadde kufukuzo mwana kusomero olukwe walaba anavo okufirizibwa bano okuli mbaka wekati kamu North Dennis Sekabira Brenda Nabu Kenya mbaka mchalo wechitundu echeruwero Ponsu Vuga ngoni mbaka wa Busiro North Haji Kazibwe Bashir mbaka wekwempe South kusana aba labaga manti wakatinga amasomero gaguddewo olunaku olwaleero abazadde basanye okulima olubimbi lwabwe era baze abaana ku masomero mu mbeera y'emu abamu ku bakulu b'amasomero ab'enjawulo balabudde abagoba b'ebidduka ku ky'okuvugisa ekimama ekyogeddwako ng'ekiteeka obulamu bw'abaana mu katyabaga bano okuli Ronald Ssemaganda akulira Namungona High School e Namungona Ronald Muteesa Asira akulira Ronald Junior School eri Nansana ne basaba nti ng'amasomero bwe gagguddewo olunaku olwaleero abazadde basanye okuteeseganya n'abakulira amasomero oluno omwana w'eggwanga lino asobole okufuna obuyigirizo obumala Amidu Mutasiga bino byonna yabireese.